wakati mbishi niliyetikwa lawama. Fire! Usiku na mchana wanawanga siwangiki. Mtoto wa Mungu sijawahi kuogopa.
Mtoto wa Mungu sijawahi kuogopa.
Tupo na Mungu hatuogopi mafisi. Tupo na Mungu hatuogopi shetani. Tupo na Mungu hatuogopi uchawi. Tupo na Mungu hatuogopi mafisi. Mungu power. Mungu power. Mungu power. Mungu hajawahi ogopa. Mwenyezi Mungu hajawahi kufa. Mwenyezi Mungu hajawahi kushindwa. Mwenyezi Mungu hajawahi kulia.
Kata,
sitaogopa.
Kata,
sitashindwa. Sitaogopa, sitashindwa. Mungu
chini ya Mwenyezi Mungu. We live your life, man. You punch me once, you punch your triple. Baba, Mwana, na Roho Mtakatifu. Always we are happy. We live your life, man. Touch sound, blown punch. Na miss.